Imwumva ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22, naho ku rubuga rwa internet ni kuri www.radio.com. mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi, ni Edi Rwema ubasuhuza kandi mba ikaze mu kiganiro muri Sanga.
Muri Sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Gende mu Gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri Sanga muri studio ya 7 Washington DC, muri kumwe nanjye Edi Rwema. Urukiko rw'ikirenga mu Rwanda mu cyumweru gishize rwemeje ko Yves Tuyishimire yemerewe kuzungura se wishwe muri genocide. Inyuma y'imyaka asiragira mu nkiko aburana na mwene wabo Asante Job, ashinja kwikubira imitungo ya se Inosa Dusenge. Abavandimwe be barimo Asante nibemeraga ko umusore Tuyishime ari umwana wa nyakwigendera, kandi ko ntacyo akwiye kubona ku mitungo se yasize icungwa n'uwo Asante. Byabaye ngombwa ko urukiko rw'ikirenga rutegeka ko hakorwa ibizamini bya ADN kugira ngo babone ibimenyetso ndangasano. Ibizamini byaje kwemeza bidashidikanywaho ko Tuyishimire koko ari umuhungu wa nyakwigendera Inosa Dusenge. Tuyishimire avuga ko iki kibazo agisangiye n'abandi bana batari bake ubahejejwe mu gihirahiro n'imiryango yabihakanye igamije kubatwara ibyabo. Yves Tuyishimire niwe mutumirwa wacu uyu munsi. Wiriwe neza Yves. Ego, mbere yuko tujya mu kiganiro nyirizina nasabaga ko utwihanganira gato hanyuma tukumvisha abakunzi b'ijwi rya Amerika inkuru y'umunyamakuru wacu yataye kuwa gatanu ubwo urukiko rw'ikirenga rwari rumaze gufata umwanzuro warwo. Ubwo unyihanganire gato.
Kwa gatanu nibwo urukiko rw'ikirenga rwakijije urubanza rw'umusore Tuyishimire Yves waregaga umuryango wa se kumwihakana. Urukiko rw'ikirenga rwategetse ko hakorwa ibizamini bya ADN hakamenyekana ukuri kw'ibivugwa. Umubiri wa Dusenge Inosa ariwe Yves yavugaga ko ari se umubyara wishwe mu gihe cya genocide warataburuwe kugira ngo hamenyekane isano afitanye na Yves Tuyishimire. Urukiko rwanzuye ko rwa Dusenge Inosa wishwe mu gihe cya genocide umuryango wasigaye ukaba waravugaga ko umwana utamuzi. Kuri Tuyishime watsinze urubanza yabwiye Ijwi rya Amerika ko nubwo byaragahinda kongera gutaburura umubyeyi we, ariko yishimiye ko byibuze impaka zirangiye.
Ibyo inyungu zabo bwite nazi ntabwo banyemeye. Njyewe ku giti cyane ntabwo nifuza ko hakorwa ADN ku mubiri wa papa, kuko numvaga nk'agashinyaguro, ariko mu rwego rw'ubutabera byabaye ngombwa ko bikorwa, nanjye numva ko bikabikorwe ubutabera bujya hagaragara. Twabonye isirikare ya papa ku munsi wa kabiri, laboratoire ifataho sample yo kujyana muri labo, natwe tujyanayo. Nanjye nasanze mfitanye isano papa nk'uko yari nabivuze n'umuntu uko ntabwo namwitiraga, ariko kuko bwari amaso yanjye nana yagukuri nana yagari ko data tazima. Basanze muje na papa 99% hafi 100%. Uwamakanaga ariwe tante, nawe nasanze mfitanye isano nawe ubwo yari amakanaga akavuga ko ndi umwesikoro. Biranshimisha kuko mbonye ubwo butabera kubiba binababaje kubona ubona umubyara uko babanje gutabura.
Tuyishimire yemeza ko iki kibazo gisangiye n'abandi bana batari bake ubahejejwe mu gihirahiro n'imiryango yabihakanye igamije kubatwarira ibyabo. Ibuka ivuga ko hari aho usanga ibibazo nk'ibi nubwo umunyamabanga nshingwabikorwa wayo yemeza ko bitari ku rugero rukabije. Bwana Ishakiye Naftali.
Hari abana barokotse ari batoya barererwa mu miryango rimwe na rimwe bamara gukura umwana yabaza umuryango uwamureze bafitanye n'isano umwana yabaza ati isambu yacu yagarukiraga hehe umwana agatangira kubwirwa amagambo navuga mukomeretsa bakamubwira ko nta sano bafitanye hamwe byagiye bigaragara ariko ku bufatanye n'inzego z'ubuyobozi bimwe bigakemuka abo babyeyi bareraga uwo mwana cyangwa n'undi ashakishije akamenya bagashobora guhuzwa bakaganirizwa abaturanyi b'ababyeyi b'uwo mwana batahaguruka ngo babishimangire babivuge babigaragarize ubuyobozi bikagorana.
Tuyishimire wemejwe n'urukiko ko ari umuhungu wa Gusenga Innocent avuga ko bitari bimworoheye kwerekana ko ari umwana wo muri uwo muryango kuko jenoside yabaye afite imyaka ibiri gusa. Nyina umubyara we yabwiye Radio Ijwi rya Amerika ko kugeza ubu atiyumvisha uburyo umuryango w'umwana we wamwihakanye kandi umuryango mugari warashize.
Mu by'ukuri njye numvaga abantu bazishimira ko nawe ubwe yarokotse umwana kuko famiye yose bari bamaze kwimara byaje kugira ngo rero baratwikata batubwira ko basanze tubishye yewe umwana agiye yifuza kumenya aho papa we yashyinguwe baraduhisha baratubwira ko yatwawe n'ikamyo nk'abandi bantu bose yaje kunywa ahantu batazi ntabwo byari byoroshye kujya muri izo manza nk'abantu mwari muziranye ukumva nta kibazo wari ufitanye nawe ariko noneho abavandimwe be murabisikuru wowe na mama wawe ngo ni imitungo ushaka kandi mu by'ukuri imitungo bari barayigabanye ubwayo.
Iki kibazo nubwo kitaragaragara cyane mu nkiko ibuka ivuga ko hari ibisa nk'ibi bibazo igibona ndetse igasaba abantu bagiye bakira abana mu miryango kugira ubumuntu ntibabihakane. Ive tuyishimira asaba abandi bana bafite ikibazo nk'iki ko bahaguruka bagaharanira uburenganzira bwabo.
Ku bana baduhuje ikibazo icya mbere nuko numva ndashaka gusaba umuryango nyarwanda wose muri rusange bagira ubumuntu nyuma y'imyaka 25 sirakwiye kuba hakiriho abantu bafite umutima w'ubunyamaswa bugeze aho uhakana umwana. Numva ko abana twaduje ibibazo nibahaguruke kandi nsaba n'imiryango y'abacika cumu izo seneje ibuka nibahaguruke ikintu kibazo kuko kirahari kiri mu miryango hagati.
Mu myaka ishize kandi leta yari ihagurukiye kugaruza imitungo y'abana b'imfubyi yari yigabijwe n'ababareraga cyangwa abaturanyi babo. Mu gihugu hose habarwaga imitungo y'abana b'imfubyi igera ku 200,000 yatwawe. Ibuka ivuga ko imitungo myinshi imaze kugaruzwa usibye n'ikibazo byayo bikiri mu nkiko. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Arakoze Asumta Kaboyi kuri iyo nkuru yadukoreye ku cyemezo cyafashwe n'urukiko rw'ikirenga rwemeje ko Ive Tuyishimire yemerewe kuzungura se wishwe muri genocide ni nyuma y'imyaka asiragira mu nkiko aburana na mwene wabo Asante Job ashinja kwikubira imitungo ya se Innocent Dusenge. Ive Tuyishimire rero nkuko narimbi babwiye mu kanya niwe mutumirwa wacu ikaze cyane mu kiganiro muri Isanga.
Murakoze cyane gadi.
Yego. Mu magambo make cyane ku bantu badasobanukiwe n'iki kibazo cyawe wagerageza ukakivuga mu magambo make dore ko warumaze imyaka myinshi cyane mu nkiko uburana usaba ko wakwemererwa kugira umutungo cyane cyane mu mitungo yasizwe na so dore ko benshi mu bavandimwe bawe bari barakwihakanye. Tubwire mu magambo make cyane uko urwo rugendo warunyuzemo.
Murakoze cyane kunyakira. Ikibazo cyanjye nyuma y'imyaka 5 kiri mu nkiko cyari cyo nagiye mu rukiko nganutse kugira ngo nandikwe mu bitabo by'irangamimerere nandikwe kuri data nubwo nari mubaruyeho nk'umwana w'umucikacumu wabaga ufite icyemezo kibirwa nk'umwana wa murezikate aho byatangiye 2014 ubwo twari tumaze imyaka 20 twibuka jenoside yakorewe abatutsi 2014 njyewe rero nakuze nzi abavukanyi ba papa basigayeho umwe twita Sainte Jobu undi witwa Anne Marie aherereye mu gihugu cy'Ububiligi Nyirabareba Jacqueline nakuze nzi ko abo bavukana na data bafashaga rimwe na rimwe iyo nabwo natsinze mu ishuri ayo wajyaga aza kunjira ku ishuri. Nyuma yaho muri 2014 naje gukenera kumenya amateka yanjye mbaza umbyara mumambwira ko data bamujugunye mbaza onkel ari we Accent Job nitaga onkel icyo gihe ambwira ko not hers.
Icyo gihe wari ufite imyaka ingahe?
Kuri ubu yes, imyaka 27.
Eh, bivuze ko icyo gihe wari ufite imyaka 22.
Nibyo exactement. None, muri 2019 ndagira ku itariki 13, ubwo mama yari mu rugo ayamye mu rugo arutse ari ku cyumweru, yari umunsi wo gusoza icyunamo. Bamaze kumva itangazo kuri radio itangaza vuba ngo umuryango wa kiri ibiti papa bamwitaga asikiri ibiti ari kubona amazina ni gusenga imasa uraza kumwimurira umubiri we bawimurira ku Gisozi wumva babikoze rwihisha bari bagize babimbwira imenya ko utaragisita nanjye nawe ndi mu bice bya burasirazuba za Rukumberi mama arahamamagara aramenyesha abwira ukuntu bigenze kandi yatugiyemo Kigabo ndabona abo kwa se batagushaka niyo bagezeho baguhisha umubiri mu gihe cy'imyaka 20 nawe numva nakababara numva n'abantu bashutse bwa kabiri nagerageje kuza kugira ngo mpereze icyubahiro data ubwo nahageraga rero hari imitungo ya data yari afite myinshi nyinshi barayigurishije bajyaga nabwirya abaturanyi ati se ko mutazane umwana ngo abashe kugira uruhare ku mitungo ya se ko abo bavukana se barimo kuyigurisha ariko sindigemo cyane kuko nabaga numva ko ngiyewe ubuzima bwanjye bwabwiremera kandi nkagera aho nakwigeza nashingiye ngewe muri uwo munsi wo kuri 13 2014 ukwezi kwa kane naje nje aho bari barimo bari bakabuye data nsanga ni mu rugo rwa papa aho papa yatuye i Remera noneho masaha yose nari nsanga igikorwa cyo gutaburira no kujya gushingura ariko baranyamagana bafata nk'umuntu waje n'imishyitsi uyo witwa Santa Job ubwe nawe yaraje ubwo yandi kuri sekere ngiye gusezera mu bya papa kuko nibyo nari mbonye n'agahinda kenshi ayubu na mushiki we witwa ni Marie baraza ati wowe uwa hehe ko uno kudukeneza amasaha y'akazi amasaha yo kujya muri bwiza yagize ndahindukiye ndabareba nabwo ati se ubu muramye irengeje akanya ntabwo munzi nabwo ati ibyo ntabwo tubizi atubugiye urumva byari gikomeye kindi kiyongereho ubwo njye nawe nje numva nishimiye ko mbonye mu bya papa ubana wundi habaho kutumvikana ariko mu cyubahiro mamumbyara asaba ngo ati nije umubaje nk'umwana ufite disipline reka tujye gushwana hejuru ya sirikeri reka twishimire ko na data tubonye aho agiye gushingurwa ubwo njyewe twakomeje imihango ku Gisozi baramushingura ndaho ngaho ntabwo nahawe uburenganzira n'umwana we wasigaye wenyine ahubwo kuko bari barabikoze rwihisha abari bategura ni umuhango wose nyuma yaho rero iyo naje kugana urwego rwa senerije mbabyizeho icyeye cyanjye ndababwira ati njyewe abo kwa data ntabwo barimo kunyemera bagize kunyima umubiri wa papa bagize kuwumisha imyaka 20 baravuga ko abantu bavukana papa njyewe mu bamuzi nabo numvaga nshaka guhura nabo mu biganiro tutiwe tujya mu manza senerije irabegera irabavugisha ariko iyo nyine kugendera honorable chandabye arabegera sibafunze yewe icyo mu bantu bavuka inyanza aho papa avuka bavuka inyanza nabo siyabashe kunyegera mu bantu cyiza noneho sinoje ngira inama yambwa ati jya mu rukiko ntutange ikirego niho gutanga imanza zose muri 2014 nanjya mu rukiko rw'ibanze ngatsinda nandika ku mubyeyi wanjye nyuma yaho menyesha abavukanye na papa mu rukiko arayitambamira bavuga ko batamenyesha urubanza cy'iki batambamira gitatira nabwo baraza aratsindwa nyuma yaho bajya muri pejeyi mu rukiko rwisumbuye nabwo turabona niwe bamaze nabo ariko wari uri imbere cyane yari uwitwa Santa Job ariko aherekejwe na bashiki be nk'uko nari mbazi nari nsanzwe mbazi ubwo rero mu rubanza yaje gusinya muri pejeyi urubanza yaje kuri tegeko baje guhindukira ahubwo bafata rwa rubanza barugira penali barugira imana byaha bavuga ko yije ibimenyetso bashingiraho ari mpimbano iki n'iki babiganisha mu bugenzacyaha ubugenzacyaha ngenda bavuga ati ndisobanura ku buryo nageze aho nkurikiranwa n'inzego z'umutekano basobanura detaye zose ndavuga ati ibyemezo mfite icyemezo cyasaje mbe nta kintu mfite cy'impimbano urwego rw'ubugenzacyaha rukora iperereza rujya muri sharije sharije yabyemeye ati uyu ni umwana w'umwefwe kwacu tumuhiye imyaka itandatu yose n'umujesite nitwe tumurihira ariko umva byari mu buryo bwo kuyobya ubutabera urubanza rwo rwa penali bagize barushingura babushinguye babonye ko n'ahandi bagomeye bahita bagana ku muvunyi ku rwego rw'umuvunyi bagiye ku rwego rw'umuvunyi nabwo nabwo umuvunyi ngo yemeza yuko harimo akarengane bo bashinge yuko unahaje mu yakozwe mu manza zose zabanjije umuvunyi yandikira kuri supreme isa yuko urubanza rwasubishwamo mu nyuma ubwo twajyaga muri kuri supreme rero turaburana ndi kubona abunganizi banjye njyewe noneho ko umwunganizi umunyamategeko wabo baburaniraga yavugaga yuko akeneye ko afatwa yabyonyi akaba ari cyo kimenyetso cya nyuma kigaragaza ukuri yendasaba urukiko yuko nubwo ari mu rwego rwo kunshinyagurira kongera gutabura umubiri wa data byaba ari agahinda bongeye kunera ariko mu rwego rw'ubutabera mu bushishozi bwabo nibabona ko bikwiriye bizabeho gusa njyewe ndasaba yuko ADN yakuwe ku mubiri wanjye na papa kuko abangaba banihakana sinazi n'isano yabo bose kuba narakuze umwana mutoya akangira kiba abantu bavukana naso ikigo rero rwarabyemeje rwarihe rufata umwanzuro rwemeza yuko ADN ikorwa akuwe ADN eshatu ADN ikorwa ari iyanjye na papa abitwa ko abavandimwe ba papa n'umubiri wa papa nanjye nabo kandi ku rwego rwa CNRG inoje ifasha ubutabera kugira ngo butangwe bandikira urwego rushinzwe ibyo rwa gisitazi registrasi bayisaba ko hakorwaho ADN byari byoroshye rero kuko kumenya umubiri wa papa bumva ko n'ibyo byuma bibisobanuriye kiri kumushingura nari mpagaze aho ngaho nk'umuntu n'undi wese batabaye ubwo rero mu kugerayo ibintu yuko bagomba kugaragaza ya umuntu cy'ishingiro kuko nawe bayifite barayizana hagati y'urwego rwa bosari rwa forensic abashinzwe ubuzimangingo banapima ibimenyetso umunsi wa mbere twabashije kubona sekere papa umunsi wa kabiri nibwo twabonye imva tubonamo umusaraba wa data yanashimisha numva ko ku mutima wanyuma naruhutse kuba mbashije umusaraba wa papa kuko bari barawuniye bigeze bamuzi amahirwe yo gushyingura ubwo rero mu gushakisha nubwo byayigoranye urwibutso rwadufasha n'urwego rw'ubutabera rwari ruhari uhagarariwe n'uwo wari ushoboye muri kuri supreme tubona serikeye kuko iki kintu turemeranyaho ariko njye ntabwo nayemeranyaga kuko ntabwo nari kwihamya ijana ku ijana kuko atari nanjye wari wanashinguye ariko bo barayemeje bavuga ko ari iyi nanjye bazajya kuva bayemeje mufate basamba byari igikorwa kiremereye kongera kubona umubiri wa papa utangiye kuwushingura ariko mba yabyakira kuko ni ibikomeye ni ibikwiye kurwana byo bafata ba sample bajya gupima baje gupima baje kumenyesha urukiko natwe tumenyesha ibisubizo usanga njyewe na data duhuje mirongo icyenda n'icyenda nk'uko mwabyumvise mu nkuru ya mbere hafi ijana ku ijana basanga uwitwaga Kisante Job wakomeje kujya imbere mu nkiko ari kumwe n'abashyitsi be basanga njyewe nta hantu isano ku buryo ikigero cyo kuba bafitanye isano nawe kigaragara mirongo icyenda na karindwi n'ibindi bice birengaho kuko ntabwo mbyibuka neza basanga uwitwa Niyobarera Jacqueline bifitanye isano ubwo ni mutante ubwo ni mama wacu basanga bafitanye isano nawe birengaho mirongo icyenda n'icyenda uwo ni umuntu uhagaraga akavuga ati uyu mwana ni umusikuru undi wa gatatu usigara witwa Anne Marie utuye mu Bubiligi ntabwo babashije kumfata kuko yari hanze y'igihugu bari bategetse ko bafata abo babiri ubwo dusubira mu rukiko tugeraho impaka abunganizi baburaniraga urukotera divorce yanjye nyine abo ngabo tuburana batangira guhakana ibimenyetso batangira guhakana ibipimo byakozwe n'abahanga kandi cyari ikigo cyizewe cyashyizweho n'igihugu ariko njyewe mbwira urukiko yuko mu bushishozi bwabo aribo bazashingira bashingira ku bimenyetso kuko ni nabo banasabye ADN sinzi ukuntu bayisabye akaba banayihakana ubwo rero nk'uko mwabyumvise rwafashe umwanya rwasoma rubasha gutsinda ku by'imitungo yo kuko ari imitungo ya data yari isigaye iyo nzu yari isigaye nababwiye iyo nzu yari isigaye bifuzaga kugurisha ariko bari baranze kuyigurisha nayo kuko yari ishinguyemo umubiri wa papa urumva ni kubw'amahirwe y'imana kubona byinshi kuri radiyo kubona bishya umenya amakuru nagera no kujya njya mu rwego rw'ubutaka hano mu rwanda babandikira bafasha abamera kubiduruka kugira ngo batabigeho uruhare no kubigurisha ngo numva yuko kuva urukiko rwaratonje yuko nta kindi kihakanye ko undi mwana gusenga misa nk'uko nari nabivuze n'uko nari nabibonye kuva kera numva ko mu myanzuro y'urukiko bagize mu kumfite uburenganzira ku
kandi icyo twakwibutsa nuko icyemezo cy'urukiko rw'ikirenga ni nacyo cyanyuma mu bijyanye n'ubutabera mu gihugu cy'u Rwanda.
Niko biri kuko nabindi urukiko rw'ikirenga.
Hanyuma utangira wavuze ko nyuma gatoya mutarajya muri izi manza mbere ya 2014 hari ukuntu bagufashaga, bavuze ko Ayubu yajyaga anagira ibyo agufasha mu mashuri, icyo gihe se bagufataga nkande?
Urumva nyuma ya Jenoside hari umutangabuhamya nanashimira cyane kuko hari mu bantu bamagazeho cyane, ariko kuko hari abandi bari bazi ukuri bakanga kujya ahagaza ngo bayivuge, babizi umuntu w'ikino gihe kubona abantu b'inyangamugayo n'igace uwitwa Nyiribambe nyine mutangabuhamya nari mfite, uri umuturanyi wari uzi imibereho yanjye uzi no kwa papa bose. Nyuma ya Jenoside rero yazanye uwitwa Ayubu muri 1996 aramuzana amumwereka avuga ati kuko njye nakuye kwa nyirukuru muri ku kivuga i Nyamirambo, aramumwereka avuga ati uyu niwe mwana wakiri gito asigaye ubu nyine nanjye aho ngaho turamenyana akiri n'umusore nkajya kumusura nyine namusura na onkle naba natsize ku ishuri akaza kundi mu bihembo nize guhera mu wa mbere kugeza mu wa gatatu primeri nagira n'amaguru ariwe wantwaraga, nicyo kintu avuga ngo yigeze kumfashaho. Ariko kandi byo tunavuga no kuri telefone n'umuhungu uko rero yabonaga ko nashigukira imitungo kuko imyinshi bayigurishaga mu cyo gihe, kuko yabonaga ntacyo bimbwiye arakomeza kugurisha mu buryo buri nomari mu kiri. Ariko aho noneho bya boosting navuga ngo niko byagiye hanze ni igihe bari bagiye kwimura umubiri wa papa kandi babimisha, ubwo nazaga rero igice cyose kijya hanze. Ako witwa Anne Marie uwo mutwe wo mu Bubiligi mbere niwe waherezaga mama kuko yavugaga na baravuganaga nabo bavugana nawe n'abantu bakuru n'umubyeyi n'umwana bere bitanu uwo nyira barera nawe mubonye ejo bundi kubera imanza namwumvaga ariko namuzi namubonye nyine aza kundi gasi umuntu aratwiye.
Hanyuma se imitungo yasizwe na so bagurishije ndetse cyangwa se indi kiriho yose wari uyizi?
Ntabwo nari nyinshi nyinshi nagiye mbona amakuru ni na Jenoside abantu bambambwira amakuru ya pisora shitana kuko nabyuka niga mu wa 2010 niga mu kigo cya Kagugu ubwo baraje kunsura nk'umunyeshuri hari kimwe n'umwuka neza gusa mama yaje kunsura ngo ati rero abantu bampamagaye bakeneye uko wajya kwa presa mu mitungo ya so kuko bene so barimo kwigurisha ariko icyo usore yewe ni uko afite ubwo kwigurishaho
Ive, telefone ntabwo turimo kukumva neza, sinzi niba hari ukuntu uhinduye aho wavugiraga.
Ubu turakumva. Narimo kuvuga ngo imitungo myinshi nagiye nimenya ku makuru y'abantu bazi umupapa aho yafite imitungo yose, ariko yose siko nagiye kuyaparisamo cyangwa kuyigaragamo mu gihe n'uruhare kuko ngiye tugenayo nshishikajwe no kwiga no kwitunga no kwibeshaho. Ariko aho byanirije agahinda ni igihe numvaga umuntu amisha umubiri wa data imyaka 2022 agambiriye no kugurisha imitungo yose kwa data ngo hazime, niho navuga ati n'umugabo cyangwa n'umusore ikangwa n'ishema rya papa ntazime nangire noneho mburane uburenganzira bwanjye nagiye nigiye n'uburenganzira ku mitungo ya data yaba yasigaye.
Hanyuma
nyinshi yagurishijwe.
Mu kanya ndakira abakunzi b'ijwi rya Amerika nabo benshi bafite ibyo bakubaza, ariko kuvuga ko usaba abana bafite ibibazo nk'ibyo wahuye nabyo guhaguruka bagaharanira uburenganzira bwabo, iki kibazo ni ikibazo usangiye n'abandi bana benshi?
Impamvu navuze kuriya nyuma y'uko ntangiragiye mu itangazamakuru bakurikiye bukajya hanze nakiriye amamesaje menshi nakiriye komantere nyinshi ku mawebusayiti bambwiye ati duteye ikigabo ati natwe duteye guhaguruka tuganira uburenganzira kandi ahera bandi b'inshuti tuganira byubiritije kandi akitewe iwacu siranye mera kwizinga n'izinga ko sinshaka kwitensi niko kuva afite iki kintu cyo kudahagarara ngo shikame ariyo mpamvu navuga ati wundi wese ufite icyo gihuje n'ibyanjye nimba yuko yakwiye guharanira uburenganzira bwe yakwiye guharanira icyo umubyeyi we yamusigiye ko umubyeyi we yavutse kugira ngo abeho nubwo nabashishikarije kugira ngo bumve ko bakwiye gutungwa n'ibyabyo rero nabo bakwiye kwishakira ibyabo ariko nanone duharanire uwo murage w'ababyeyi bacu
urakoze cyane Yves tuyishimire kuri telefone dufite abakunzi b'ijwi rya Amerika benshi bifuza kugira ibyo bakubaza nabo reka duhere kuri Eric wirwe neza Eric uranyuva Eric ndibaza ko tumubuze kuri telefone ariko Abraham wowe urahari
ndahari
uri hehe
ndi mu Rwanda mu karere ka Rwindo mu ntara y'Amajyaruguru ishorongi o irutonde
ikibazo cya
kibazo ndi kubaza uwo musore ibizamini bya ADN bikimara gusohoka bikagaragaza ukuri kwe neza birumvikana byaramushimishije ese yu azatangiza ryari urugamba rwo gutanga abandi ba bwo gutanga inama ku bandi bana bameze nkawe bafite igihirahiro nk'iki yanyuzemo cyane ko yavuze ko bahari
urakoze Abraham icyo kibazo nizere ko ucyumvishije neza Yves reka dufate na Theogene wirwe Theogene uranyuva
ego ndakumva
uri hehe
ndi Kigali muri Kicukiro
ikibazo cyawe
njyewe ntabwo ari ikibazo mfite ahubwo ndashaka kubwira Yves ngo nakomere muri iki gihe abantu benshi bataye ubumuntu nk'inyangamugayo umuntu yifata akihakana umuntu mu muryango we ugasanga amufashe nka Rwanda kandi ari amaraso ye byaranuvuye kumva ngo umwana wamwihinduka uramwihakana uvuga ko nta sano mufitanye ni ibintu bisanga bigahita kandi by'ubunyangamugayo bukeya abantu agakwiye kuba bafite nararebye nsanga ni ibintu bikamaganirwa kure kandi nkabwira Yves ngo nakomere agere ku ruhande kuko yarwanya urugamba bituma n'abandi bari ha ku ruhande nk'ibyo nabo basha gutinyuka nzi ko nyuma ye hazavuka abandi nabo bavuga bati dufite ikibazo cyawe kandi ndashima ubutabera bw'u Rwanda ko burenganura abarengana ubwo ni ukuvuga ko Yves ndamushimira cyane kandi ngashimira na Leta y'u Rwanda yamuhaye ubutabera kandi ikindi nanone nifuzaga ko bariya abantu bagaragaye
Theogene uranyuva Theogene ndibaza ko tumubuze kuri telefone ariko byinshi kuri we byari ibitekerezo Yves ku kibazo cya Abraham niba hari gahunda ufite zo kugerageza gutangiza gahunda yo gukangurira abandi bana bafite ibibazo nk'ibyo wahuye nabyo kugira ngo nabo bahaguruke baharanire uburenganzira bwa
kuri ku kibazo cya Abraham kuri njye kuko nsanzwe nguri mwuga wa sinema nzira ndanandika kuri njye numva mfite gahunda yo kwandika igitabo ku buzima bwanjye kuri uru rugendo rwose kuko nizikurikiwe na muntu rwanda rero twaduje duhuje ikibazo numva ko nta kimwe nasaba ko bakwigira inzego z'abacikacumu bakabakora ubuvugizi nawe ubwabo bakiyagukira ku giti cyanjye uretse kuba nazandika igitabo wenda kugira ngo mbatere imbaraga mbashishikarize guharanira uburenganzira bwabo no guharanira ishimwe umuryango umwe ku babyeyi bavukaho kugira ngo umuryango nawo ukomeze ube uri shimwe cyangwa uwe utewe ishema no kuba hari uwarokotse wabavutseho umva ko njyewe ntayindi nahimba baza afite izindi uretse kuzabyandika nabamotiva ariko nabo bakwigira inzego za leta kuko ziradufasha kimwe n'iza CNRG
Yves gukurikirana imanza nk'izi kujya mu nkiko imyaka irenga itanu gukoresha ibizamini bya ADN ni ibintu bisaba uburyo kandi abana benshi bahura n'ibibazo nk'ibyo wahuye nabyo si gace baba bafite ubushobozi bwo gushakisha uburyo bwatuma bajya muri izo manza wowe wabigenje ute inama wagira abafite ibibazo nk'ibyawe ariko badafite uburyo n'izi
ivuga nibyo edi ibintu birahenze ku bushobozi none byakwita ku mwana w'imfubyi udafite hirya na ruguru nagize amahirwe yo nsigana mama mama we wambaye hafi n'inshuti zanjye za hafi na hafi ariko nanone nanjye ubwanjye kuko nari nabanje gushaka ubuzima nk'uko yavuze ko ubundi nari nakoranye umwuka wo kwishakira ubuzima bicaho birahenze ariko nagiye mbona ubushobozi buturutse mu bantu batandukanye mu bisaza mama abavukana mama inshuti zanjye ziri proshe ziri hafi na hafi n'icyagi cy'ubushobozi ko nabwo niyo bisanga nuko nari mfite wenda n'akazi ka sapotinga imyaka yose nakoreye kuko nta kindi kintu nakoreye ibyo nakoraga byose nabishaga mu rwanda udafite ubushobozi numva ko barwana hari numva ko hari inzego za leta zishobora kuganira numva ko batibyo nabwo icyo hari icyakoreka
hanyuma ndimo gukora ubushakashatsi kuri iyi dosiye yawe hari inkuru zitandukanye nagiye nsoma hari nyinshi zirimo izigaragaza gusa nk'aho bakwibasira hari abavugaga ko wakoreshaga ibyangombwa by'ibihimbano hari abavuga ko wahinduye amazina kenshi mu ikarita y'irangamuntu muri za batisimu ibintu nk'ibyo ibyo ariko ntabwo byaguciye intege
ibyo sitaciye intege nibyo navuga ngo byaruye urugamba rwo kurwana kugira ngo ntucike intege nuze no kururwanirira ibyo nibyo navuga ko bagiye bagahindura bakajyana mu bushinjacyaha bagamije yuko yije yafunga cyangwa urubanza rwapfundikirwa adakwiye kutageze hafi n'igisangombwa njyewe n'abasirikare anglikani ubwabyo itorero ubuyobozi bukuru basohoye akide dura rwakwemeza ko ngera basijwe aho ngaho ibyapa wambakirishije ibyemezo bito n'imbaro bishaje n'amasano n'inzego za leta ngo ati ntacyo niha ugomba urwego rw'igihugu rwanyishyuriye mwarwegera barwegeye nabo rubagaragariza ukuri ku kirangamuntu ni kwa kundi nabyita ni tekinike za defanse bashaka gukora wareba umuntu yataye irangamuntu hari umubare wa indekisi namba uhinduka izo rangamuntu uko nataye irangamuntu ko indekisi yahindutse nabyishe yuko ije yahinduye irangamuntu ibyo wasomye cyangwa ubushakashatsi waba urabonyeho ku byerekeye n'amazina ngo tuyishime tuyishimire n'ibintu ni ereyoso niko kwibeshya kw'imyandikire mu kinyarwanda ubwo ngewe uburyo nakuze urumva nyuma ya jenoside nakuriye kwa nyirukuru nyirukuru akambwira ati ngo twe tuyishime noneho mama ati ngewe tuyishime habaho bivuze kuze ko nyuma yaho nayisanze gukura ngiye gufatira abantu gusuhuza batizina ryanjye riri kuri kati ya batemu ku ikati ya batisimu nabatijwe kuko niyo yagaragazaga umwirondoro byose ni ingaruka z'amateka kuko nanjye iyo nza kuba ngiye amahirwe data ko bakiriho nimba kwizeye rero bitari kuba si za rereri z'icyaha za rereri z'inzego zagiye zinyura kuko nazo nta hantu bari bafiteho gushingira ubwo nabikosozaga rero bo barahindukiye bajya inyuma bamwe bati ni kubumba na ko nshimiye ubutabera yuko bamara ubutabera bw'u rwanda bwabuze ibyo bukwiriye kugeza kandi n'ukuri kujya
urakoze Yves tuyishime reka dufate abandi bakunzi b'ijwi rya amerika duhere kuri Wilson wiriwe neza uri hehe
igihugu cy'ubuhinde
cy'uburundi
ubuhinde
mu wuhe mujyi
Gujarat
kibazo cyawe
ahanini nta kibazo ufite ahubwo ni ukumubwira nashaka kubwira uwo mutumirwa akomeze yihangane kuko ndumva ko yaciye mu buzima bugoye ngira nicyo shikirije cyane cyane kuri iki kibazo cy'uko keshi miryango usanga bihakana amaraso yabo ugasanga bihakana abana kandi iyo ugiye kuraba hari igihe babazi kuri babizi yuko abo bana arabiyo miryango ariko navuga ko ari ibinyamaswa bw'amadi kuba mu bantu ugasanga umuryango urihakanye umuntu ukihakana umwana bakemera bakamureka akaja kubaho nabi akaba mu buzima bubabaje mu buzima bugoye kandi by'ukuri bazikara umwana wabo rero icyo kibazo cyashikiye Yves n'abandi bashikira bashikira iyo niko yagize amahirwe agatunganirizwa bakabona n'uburyo bwo gukora ayo ma examen y'ADN hariho benshi usanga ubwo buryo bwo gukoresha ama ADN cyangwa gushika ku rugero rwaho babatumiza ADN bidashoboka ahanini rero nashaka gutera akamu cyane cyane abarundi n'abanyarwanda ndabasaba ko twogaruka ku mico yacu ya kera ya aho umuntu mu kirundi baravuga ngo umwana si umwe kandi umwana ni uw'igihugu kera abantu kuri barakundana ugasanga umwana n'umuryango bamufata nk'itunga ariko iki gihe ibintu byarahindutse ahubwo umwana iyo atari uwawe usanga bamufata nk'umuzigo bamufata nk'ikibazo nashaka no kuri sabe abantu bagarukane muri uyu mutima w'ubumuntu umutima w'ugukundana kuko urumva ko ari ikibazo kibabaje kigira icyo gisize ibikomere gisiga mu mitima yabo baba byabaye ko naho yive mwumva ariko aravuga uko ndibaza ko hari ibintu byinshi byononekaye yaba mu buzima bwiwe mu myitwarire yiwe no mu kwiyumvira kwiwe kubera ko icyo kibazo urumva ko aba ari ikibazo kigira ingaruka mbi gisiga
Wilson ndagushimiye cyane reka Yves agira icyo avuga kuri ibyo arusorejeho ko ibibazo nk'ibyo hari ibikomere byinshi bisiga ku mwana nka Yves Yves hari icyo uvuga
kena uvugaho nk'uko Wilson yabivuze icyo ankunze kwangiza mu mitekerereze no kumva kwemera ugukunda kwemera ko hari umuntu wagukunda kwemera ko niba wiha umuntu w'amaraso akwihakana hagiye ubwo yatuse noneho undi wo kwinjira we yanyihakanirwa nabo turumva ni mu buryo bw'imitekerereze kumva hari aho abantu bakwihakanye ukabiga icibwa muri sosiyete ariko nyine iyo bihagazemo kigabo niko nazi tukagira n'izo mbaraga umuntu agerageza kunyagoka mu buzima usanga n'abandi bose ariko ndemeranya nawe yuko icyo kibazo nubwo kiba gihari hari ukundi kuntu kikwangiza n'icyo gikomere cyo kubona ufungura imbwa ya papa wawe bwa kangahe wagize kumubura undi akifuza yuko ifungurwa kugira ngo agambire wenda bafite umutima w'ibintu nubwo njyewe ndanabivuga akenshi n'ejo bundi nagiye kubisobanura mu itangazamakuru nagiye mu rukiko icyo ngambire atari ibintu nagiye mu rukiko ngambire kubona izanshikiraso yanjye n'umwirondoro wanjye kubona kwandika ku mubyeyi uko yajya kuba ari ibintu ushaka ni kubona abirwaniriye kuva nyuma ya jenoside ariko nako njye nari nzi ko abantu bafite ubumuntu ibintu na data yabisize ariko abantu ubwo bumuntu barabutashye banyika undi mutima wa kinyamaswa banyika nicyo kintu rero nanone nawe usa nk'uko hari ubuzima bwawe bwaba iby'imitekerereze bwaba muri sosiyete ugasanga kwizera umuntu cyangwa kwizera ikinyamuntu biragoranye ako hamwe n'imana bishobora
urakoze cyane reka dufate na Ntezimana wiriwe neza
ndirwe mwami wiriwe neza muraho
nawe uri hehe
ndi Kigali mu Rwanda mu karere ka Nyarugenge
ikibazo cyawe
murakoze cyane ndamana usohoze n'umutumirwa kandi noneho ntabwo ari ikibazo cyane ngiye nari mfite gusa birababaje kubona umuntu yihakana ikiremwa muntu undi mugenzi we niba umuvandimwe yarahuye n'ibibazo
Ntezimana turakumva Ntezimana wari ucitse ongera usubiremo icyo gitekerezo cyawe washakaga gutanga
murakoze narenze nti birababaje kubona mu Rwanda dufite abantu bameze nk'abo kuko niba umuntu yaragize ikibazo agahura n'ikibazo muri jenoside agatakaza umubyeyi we uwamusigaye ntabwo yari akagombye gukora igikorwa nk'icyo cya kinyamaswa ni ibintu urembye niwe ntangiriro hari benshi buriya nabo baho bagize ikibazo nk'icyo yagize hari ababuze uko bajya kuburana bikarangira imitungo yabo inyazwe burundu icyo rero iyi niyo ntangiriro yo kugira ngo n'abandi noneho babone ubutabera niba hari abandi bagiye banyarwa imitungo nk'uko nguko y'ababyeyi babo nabo njyewe nasabaga yuko rwose bagakwiye gukurikiranwa kuko ni ibintu bibabaje cyane gusa njye ndashimira n'ubutabera bw'u Rwanda bwakoze akazi katoroshye aho umuntu bajya gupima na kiriya cyuma cyaje cya ADN buriya nabyo ni amahirwe twagize muri iki gihugu biriya nibyo bizajya bikemura ibibazo nyine by'abantu bihakana abantu babo kandi bafitanye isano gusa icyo namubaza ese ni iyihe nama yagira bagenzi be wenda bashobora kuba bafite ibibazo ariko babuze aho babihera babigeza ku nzego zibishinzwe ese ni iki iyo yabona cyakorwa kugira ngo wenda ibyo nabyo wenda niba hari aho byadindiriye batigeze babikurikirana nk'uko nguko bibashe kuba byakurikiranwa murakoze
urakoze cyane Yves Ivuranyu
ndakumva
gerageza umusubize icyambere ndibaza ko wari wagerageje kugisubiza ariko hari iyindi ngingo yarazanyemo ivuga ati nk'abatangije ibyo bibazo ariko cyangwa se gushaka gukurikirana ukuri ariko bikagira aho bidindira inama wabagira ni iyi
inama ndensha umujyana atanga ushaka kwigira abo bihakana abantu niba tubabarire mbere y'itanu na amaraso yacu na bavandimwe na baturanyi n'inshuti bagira ubumuntu kuko kongera gusubira mu rwibutso nta muntu yifuza ngo asubire mu rwibutso ajye gutabura umubyeyi we hejuru y'umuntu agize ubumuntu n'icyo ngicyo aba ari ugushinyagura aba ari ugukongera nabyita no kutaha agaciro uwo mubiri aho ashingiye ngeyo inama ya mbere amaraso yabo abana babo abo bavukana ntibagire ubumuntu cya kabiri inama natanga ni kuri abo ngabo n'abamuje nabo ikibazo sindazi ariko niba banahari icyo nababwira ntibahuke gitwari batwaze ntibabegere inzego z'abacikacumuzihari zisanga zidufasha sinejeje nuko babivuze ayemji irahari ibuka irahari jiyaji irahari numva nabo babafasha kubakorerwa ubuvugizi nubwo bihenze nubwo bivunanye ariko icya mbere ni ukugira izo mbaraga z'umubiri no kubyakira ariko icya mbere nambikiye utundi byose abo badusigaranye abo badufite mu maboko baturera abo tuvukana abo tuvuka ku musozi umwe ntibagire ubumuntu kuko ibintu ibi ntabwo ari cyo cya mbere ibintu n'ababyeyi bacu babisize ntibagire ubumuntu tujyane urukundo dutwazanye numva aricyo kintu kiruta ikindi cyose
hanyuma live kubijyanye no gutanga amakuru wavuze ko ujya kumenya abavandimwe bawe bwa mbere hari umuntu waruturanye n'umuryango waso cyangwa se waruturanye n'ababyeyi bawe wagiye kubwira data wanyu ko hari umwana ushobora kuba wararokotse icyo gihe uwo muntu ndibaza ko ari we wafunguye iyi nzira wanyuzemo kugira ngo ugere aho ugeze ubu ngubu ariko hari ikibazo nanone gihari gikomeye cyane cy'abantu bazi amakuru ariko ntibagire ubwo butwari bwo kuyatanga
ikintu uvuga nicyo abantu n'urugero rwanjye yabateka yanjye imvukire yanjye abazi data ni benshi ariko siko n'ababonye bose banyegera ngo bahamye ukuri hari naho nabaga nkeneye umuntu mu rukiko n'umutangabuhamya ariko nabamuzi nabanzi ngo ni inshuti ya papa abanzi ngo uyu ni umuntu uzi amateka yanjye ariko namwegera ateka ariko abamwana we sinjyane mu nkiko ati ibyo sinabiryamo ubwo akanyamagana yakure ku buryo mbonaho navuga gushimira abatangabuhamya banjye yaba uwo nguwo wabaye intwari nabyita umurwanashyaka kuko we yaharaniye yuko niba ari byo yarusigaye kuri data nageraho nazima kandi ndiho ariko kubera ubumuntu buke ntibabashe kubyumva nababwira abantu baba bazi ukuri mu kintu runaka igihe cyose ukuri nagiye kutazatsinda numva ko nabikwitse no ku mateka yacu numva ko bajye bafasha abo bana basigaye bonyine yabo imiryango basigaye nyine ikeneye amakuru n'urugero ngiye nigeze gukenera kumenya inshuti za papa kandi nagiye nzibona mu mujyi wa Kigali tugahura mu maresitora ukuntu ziranvuga nanjye nazireba ariko nakwigira ngo nzicane nabo bambwire ibyiza bya papa bambwire ubuzima bwe ubumenye nimva uburyo yishwe nimva uburyo yabayeho sibabashe kunyumva kandi abo ngabo ntibambizi ko aribo bantu bashobora no kunandira ubuhamya muri urwo rubanza ariko sinzi babona ibyo mvuga ngo rero abantu nibagire ubutwari kandi bagire n'umuntu bagire urukundo ni nako kuri igihe kose twatsinze
hanyuma se Yves ubona ko urugero iki kibazo cyawe gikemutse nyuma y'imyaka 25 jenoside ibaye hari abana benshi bari bato nkawe igihe jenoside yabaga ndetse bamwe bashobora kuba bafite ibibazo nk'ibyo wahuye nabyo ariko uko imyaka igenda niko nibyo bimenyetso bigenda cyangwa se abatanga buhamya bagenda bazimangatanya icyo gihe ubona abana batarakemurirwa ibibazo byabo bitazabagora cyane cyane kubona abantu bemeza ibyo bavuga
uko imyaka igenda n'abantu barasaza n'abantu bagenda kandi hasigaye basigaye bakeya ni ikintu kigoranye ku buryo kiri kompike no kubyumva nawe kubyumva kiri kompike kubona uko imyaka izagenda iza uzaba ubashe kugira imbaraga n'izina agize ashobora kuzagira ugasanga ku musozi avukaho cyangwa abaturanyi nta n'umwe umuzi nta n'umwe umuhamiriza ukuri ugasanga abandi basigaye zabandi bamufitiye ibintu zabandi bamuhakana nicyo kikihariwe mbona ko inzego zibikireba zagiye agurukira cyangwa zakora mobilizasiyo ibintu bigakorwa nubwo ari ingaruka zose za jenoside kumva ko hari ibibazo byakwiye kuba birangira kuri 25 tugatangira indi myaka turi mu bundi buzima
reka dufate abandi bakunzi b'ijwi rya Amerika Jean Long wiriwe
neza
uri hehe
ndarabita ku mukuru
ikibazo cyane
ikibazo cyanjye wenda nabanza nkamushimira
narakumva
kuko yarwanye urugamba kandi yaharanira uburenganzira bwe kugira ngo abashe kugera kuri ibyo byose ariko nk'utubazo nka tubiri namwibarije ese ubushobozi bwo kujya mu nkiko yaba yarabukuye hehe yaba ari umuntu wamufashije ese ubutabera bwo yababona bwaba bwaramubaniye gute kandi kabazo namwibariza ese imiryango yamwihakanye ubu babanye bato bameranye gute nize communication bafitanye ese mu gihe kizaza bwo bazabameranye gute yaba yarababariye cyase yaba yariyakiye murakoze ibibazo byanjye byari by'ubuteka bityo
urakoze cyane reka dufate na Joseph Joseph wiriwe
mwiriwe birwema
n'amahoro
amahoro
ikibazo cyane
banza ndamukije umutumire
arakumva Yves
rwose umumbwire uti arakwihanganishije uti komera muri urwo rugendo wagize
hari ikibazo
namubwira nti ndazakumubaza ariko mbanze kumubwira rwose ko ufatiye ko abantu b'iki gihe ku bukunzi bw'ibintu byabateje ubuhemu ese niki abwira abo bantu baninze bamwihakana kugeza iyo yose ajya mu nkiko ese yiteguye ko yazabegera bakamusaba imbabazi cyangwa se azabireka gutyo gusa akabazo kanjye karaka
urakoze cyane Joseph Yves icyo kibazo cya Joseph ndibaza ko gifitanye isano n'icya kabiri cya Jean Long
yes kamere kuri zindi se cyane ba kumibanire yanjye na kumugura kuba ndiye nkunda kugumana personal cyanjye ngiye kuvuga ngo ndabakiriye akakanya naba ngiye kuba umuryango cyangwa isokrite wenda ofiyani zizafata wenda zizatubonaho umutima wanjye akoze ku mutima wanjye numva mbasabira imbabazi ku Mana kuko ndi umwemeramana ndi umukristu ikindi kandi nta nubwo ntabwo nabashimiye umutima kuko niyo umuntu akwiye akaba amufitanye amaraso afite abana akangaje famiye mu rubanza nk'uru abo bana b'ibabyara banje urumva nabo subuze ibyo yabari mu munsi w'ibyo yabakubwiye nanone kandi unamugendera kure kuko ntabwo bari umuntu ukwifuriza ineza ku kibazo kindi cy'ubuvandimwe ntabwo nibuka izina rye
Jean Longue
yambaje ku kintu cy'ubushobozi aho nabukuye urumva njyewe nari mfite sapoti wenda yuko mfite akazi kizi nakoraga muri iyo nakoraga mu mwuga wa sinema ariko ntabwo ari wari unumve cyane nakoraga mu kigo nakoraga mu bintu bya arshive ariho nabonaga uwo mushahara ariko nanone famiye mvukamo kuri mama bambaye hafi nk'uko yavuze nagize amahirwe yo gusubira na mama mba hafi na kuko nta wundi muryango nari mfite numva afite uwo muryango cyane niwo wakomeje kumuha urukundo cyane n'ubutabera nshimira ubutabera ngo niho gushimira ubutabera byose by'umwihariko urukiko rw'ikirenga ko rwagaragaje ukuri rwamaye ubutabera icyo naharaniye nakibonye sinigeze mbeshya ubutabera nubwo bo bagiye bagunganisha inzego za leta mu rwego rwo kubabeshya amakuru kandi baza ukuri ku buryo no mu rubanza rwanjye niba mwarukurikiye hari aho nagiye nagera emosiyo mu kuburana nasaba ubutabera ko ubundi bakwiye kubakurikirana kuko niba umuntu azi ukuri akageza aho yemera yuko tujya mu nzu uwo muntu yaba afite undi mugambi ariko ibyo ni iby'amategeko sinabona undi mwanya wo kujya mu nkiko n'iki kuko utari nabubonye kandi nabonye icyo naharaniye nanabyishimira kandi rwose mvuga yuko rwose ubutabera bwagaragara nishimira cyane
iby'umwihariko urakoze cyane mu nkuru twahitishije mama wawe yumvikanye afite agahinda cyane ariko nanone asa nk'uruhutse aho yagize ati byari bibabaje cyane kumva abantu bakwita umweskoro bita umwana wawe umweskoro mama wawe akimara kumva imikirize y'urubanza yabyakiriye ate
yarishimye nuko ngiye wenda bwanyuma yo gutanga interview nuko ishimwe bwaranyuye kuko byaragahinda kuri ibyo bari kwari n'ibyishimo kuko yatekerezaga ibyo naharaniye mbibonye bitakagombye guca muri zino nzira ariko mama ku giti cye yarishimye kuko urumva igisebo nagendanaga muri sosiyete hari aho nagendaga ugasanga barangirana inzara ubwo ni wenda nimo wenda ngo ngiye no kwibuka aho data avuka ugasanga aho inyanzara abandi bakanyana inzara ariko bazi ukuri nyemera ko mama nawe mpamvu yavuze ngo aruhutse nuko ni ibintu biremereye imyaka itanu uburana ukuri kuzi ariko abantu batashaka gukumva APC ku myaka yanjye nk'umwana wenda sindi ndi umwana mu myaka ariko wenda hari aho umuntu aba atangiye gukora ariko ugasanga winjiye mu manza ukiri mutoya bitagakwiriye atari ayandi mafoto yakoze atari ibindi atari ikindi kibazo yakoze ahubwo ari abantu cyangwa abantu runaka batifuza ukuri cyangwa utakwifuza mva ko ikintu cyamuhukije ni ukumva umwana we imanza yagiyemo azivuyemo amahoro mbere ko nama ntabwo yamwifuzaga yuko njya mu manza nk'umubyeyi ntabwo yifuzaga yuko njya kubona kano kababaro kandi yakomeje kumuprotekita nk'umubyeyi kugira ngo ariko tubiganiraho bifata umwanya turabyemera namubwira ko rwose ngiye gutangira urugendo rwanjye rw'urubanza kandi batizakuba hafi nk'umwana wanjye w'imfura kandi hamwe n'imana izatuganiriza aho ngaho niyo mpamvu bumvise biruhukije kuko byari biremereye
hanyuma yive urukiko rwamaze kwemeza ko uri umwana wa Inosa
gusenga
Inosa kandi muri iki kiganiro watubwiye ko mbere yuko utangira cyangwa se ujya mu nkiko hari imitungo yanyu myinshi yari imaze kugurishwa ese waba uteganya kujya mu nkiko kugira ngo iyo mitungo yagurishijwe muyisubira
kuko ubu ngubu mu myanzuro nyuma y'iyo myanzuro y'urukiko rw'ikirenga ndasaba inzego z'ibanze zirebe n'ikindi cyemezo cy'urukiko zirebe n'ikindi kibazo cyanjye ko zafasha zigashyira mu bikorwa iby'imyanzuro y'urukiko bivuga numva ko ngo narakwiye kugira uburenganzira ku mitungo ya data kuko abayifite sibo bandi bose bo bazungura ba data kandi nubwo batananyifuzaga ariko numva ko inzego za leta zizamfasha ndabyizeye ko zabafasha gushyira mu myanzuro y'urukiko rw'ikirenga.
Urakoze cyane. Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri Isanga, turi kumwe na Yves Tuyishimire. Uyu rukiko rukaba rwaremeje ko azungura se wishwe muri Jenoside, ni nyuma y'imyaka asiragira mu nkiko aburana na mwene wabo ashinja kwikubira imitungo ya se. Abavandimwe be bari baramwihakanye bavuga ko uyu mwana nta sano afitanye na nyakwigendera se. Ive, mukanya turaba tugeze ku musozo w'iki kiganiro, nk'amasomo wakuye muri uru rugendo wasangiza abumva Ijwi rya Amerika cyangwa se n'abandi bashobora kuba bahuje ibibazo nawe, ni nka yayo?
Ubwo ya mbere nakuyemo ni ukwigikira n'umuntu, kabiri ni uguharanira ukuri udacika intege, cya gatatu ni ukubaka uwo ukwiye guharanira umurage w'umubyeyi wawe. Kandi irindi somo numva nakuyemo ni ukugira ubumuntu. Wenda njyewe nshobora kuba nibwira ko mbufite, ko yarushijeho kumva yuko ngomba kugira ubumuntu burushijeho. Ikindi numva ari gukora mbere ku musozo, nabona aho gushimira inzego zose zamfashije, iz'ubutabera z'abacikacumu batureberera n'imiryango iturengeye inyungu zacu, ko navuga yaba yasenerije kuba yakoze ubuvugizi akabasha gukorwa ADN ku muriro data yari bigoranye kongera gufungura imva. Ndashimira ubutabera bwose naciyemo kuva mu mibanze kugera mu ngenzacyaha kugera mu nzu zitwaga fed, icyo gihe zikiriho ko nageze naho nshamo icyo gihe ariho naho bagiye gushakira ko imva ariho bamufungira cyangwa ubuzima bwe bwarangiraho. Ndabashima ko bose bamashe kumeza ubutabera bw'u Rwanda, bashimira kandi shimira cyane cyane n'umuryango wanjye mama wambaye hafi kuko ubu ntabwo bigeze imyaka na bamaye urukundo burafite ubwo bumuntu.
Ubwo u Rwanda ruzaba rwibuka ku nshuro ya 26 Jenoside yakorewe Abatutsi, ese icyo gihe ni wowe uzategura imihango yo kwibuka so?
Ibyo byifuza kandi nako bizanagenda. Numva ko nanjye numva nzibuka data mu nzu nifuza. Numva ko amarana muri ziri abantu bose bandi bamwe umusozi bandi bamwe umusikuru bandi n'umugenzi, numva ko aho data nawe ashobora kwishimira igihugu aho ngeze ndwanira ishema ndwanira kutazina kwe. Numva ko 2020 nanjye nzibuka n'abandi bana hatugiye cyo kwibuka data.
Aho so ari ni iki wamubwira?
Biragoranye ariko ijambo namubwira ndamushimira ko yabaye ishyira yanjye, ndamushimira ko mu gihe yari akiriho atabicwa yabaye umubyeyi nawe akaba umugabo. Mu butumwa butinjye bumva yari umugabo urwanya ukuri nawe kandi uharanira kubaho neza nk'uko nanjye mbiharanira. Icyo namubwira cyo ni ugutse imbabaje abavukanye nabo yigeze kukigira, ntabwo yigeze abansubya kuko nawe nabonye gusomemera ko nawe aho ari bishimiye urwego ndiho kandi bishimiye nagiye mu byemezo byose kandi namukunda nubwo nabashije kumubona mukurikira.
Yves Tuyishimire, ndagushimiye cyane kubw'ubutwari bwawe no kwihangana n'iyo nkuru y'icyizere usangije abakunzi b'Ijwi rya Amerika. Kwifuriza amahoro n'amahirwe kandi wakoze cyane.
Wakoze cyane.
Arakoze Yves Tuyishimire. Nshimire namwe bakunzi b'Ijwi rya Amerika mwagize uruhare muri iki kiganiro. Nshimire Engineer Peter Handley wadufashije kucyegeranya, na Fatuma Alimasi Kalala warukiyoboye muri studio ya karindwi hano i Washington DC. Mwari kumwe nanjye Edi Rwema, mbasezereho mbifuriza amahoro n'amahirwe.